Nexus Music. Give me the.
Remember where you come from. Zambian music powers, don't see old.
Chimu Dabwa. Nagaku.
Atila hiyanga ine miwaya waya. Oh na na. Na my phone is mezo yanka. Mezo kamba tini gatuma niku pempa pempa che. Eh. Apa manje wani konkela. Eh. Mena para wana kopela. Eh. Apa life ya chinja. Narega na kuchoba njinga. Eh. Apa manje wani kopela. Eh. Apa naenda wama konkela. Chinja, nalega na kutiaka mingache. Ninyebo wa fwaya fye. Apa numba ninyebo wa kumbwa. Ninyebo wa fwaya fye. Apa numba ninyebo wa kumbwa.
South, talk east, funny nigga. The fact is, I'm the only nigga. The fact with everything is impossible until you make them possible. The bad follow capite moto to do. In a panel shale mona bono to do. But I know one day it's gonna rain though. Nayano kakuka fume na rainbow. Nigga subanini, I'm gonna shine ho. Do sheni come wado de la downfall. Feeling like PK was ever in cabida. Nadi mewe na tumwa karida. I shine bright na moon finfi. I shine bright na moon finfi.
Ninyebo wa fwaya fi. Apa lomba ninyebo wa kumbwa. Ninyebo wa fwaya fi. Apa lomba ninyebo wa kumbwa.
Remember where you come from. Zambian music flowers, don't see old.